You are now listening to the Lead Radio Podcast.
Hey, sesibuyile bakithi emsakazweni ohamba phambili ngoba besengishilo sino siswamo la esemoyeni. Sabona?
Yebo, kunjani?
Ngiyaphila. Oh, finally. Yo, hayi. Cishe ngathi ngaphuma la studio ngabaleka. Uyaphila?
Ngiyaphila, kunjani?
Hayi, ngiyaphila nami. Abaleli mina ngiyakwazi, abaleli abakwazi. Hayi, cha.
Oh, igama lami nguNontobeko ngwakalo. Ngihlala eSoweto, ngisebenzela ngi-essential worker.
Okay.
Yebo.
Essential worker, what kind?
Oh, ngisebenza SAPS, ngiphoyisa kwenye ama-police stations khona la eSoweto, eGauteng.
Alright, so ngikufonela ngoba today it's my birthday. I'm sure you know.
If yes, I do.
I haven't seen a present. Okay. Yeah. Anyway, angizokuyeka. Okay, nina njengobusho ngama essential services ngama frontliners since iCovid iqalile. Bekunjani nje ukuthi nisebenze ama I'll say unusual hours because bengangeni ngesikhathi esifanayo leso singena emsebenzini as usual.
Ngibonga kakhulu futhi ukuthi ngiphithuba lokukhuluma nabalaleli, ngiyajabula. Engizokusho nje ukuthi thina njengoba sisebenzela singabe essential worker siya saba like kuye kwaba ukuzinikela nje futhi ngoba uyazi ukuthi sometimes njengoba sazi ukuthi njengoba sisebenzela ugovernment siyazi ukuthi anytime is tea time for thina basho thina abantu abamnyama. So sale silindele nje noma ngabe yini ngasikhathi sami, especially uma kazoyenza ama-regulations wakhe usuka faka thina involved. So simake sure bayasiprepa in advance like this thing ngoba ifikile ifike ngokushesha. Kodwa bazamile kumanage ukuthi bazame basi-workshop ukuthi sikwazi ukuthi sibhekana naye kanjani, especially ngoba uma ngabe sisemsebenzini sinama-families angithi but
yeah,
and ama-families wethu awekho involved because wona kumele a-quarantine aphile nje ngomphakathi wonke, whereas at the same time thina siyaphuma siyayilanda lapho istradini ithi siyayilanda sibuye sibuyisele ekhaya. So they made sure ukuthi thina njengama-frontliners bayasiprepa basi-workshop ukuthi uma ngabe kwenzeka sihlangana nento enjenganaleyo COVID-19 isiba ne-contact nayo ngoba ayazeki ukuthi njani, or one of the members uthole ukuthi uba positive, how to handle the situation and then ukuthi from there how to go forward.
Yeah, correct. Because kunzima impela.
Thina njengama frontliners we did ukuthi bakwazi ukuthi basiphe i-workshop before so that sizokwazi ukuthi sibhekana kanjani nesimo. Mangabe ukuthi yome i-partner yakho, partner phela, the colleagues phela, sometimes uthola ukuthi mhlampe community endaweni oseduzane ngoba sisebenza ngabo, obvious kusho ukuthi ubafaka nathi in the risk at the same time ukuthi hard ukuthi sibhekana kanjani nento kanjalo before and after, and sinekhe shona ukuthi siyenze kanjani ukuthi singayenzi contamination nabantwana bethu masifike ezindlini. Yikho nje ukuzama leyo ndlela lezo ke uyazi ukuthi sometimes ngoba nomongameli ashile ukuthi kusezandleni zethu.
Manje ongitshele iSoweto, bengiseGoli nje this past 3 days, I just came back la. How difficult is to manage indawo njengeSoweto, especially indawo esebenzelayo? I'm guessing indawo yenifaka nePinville, iKestrel and other areas.
Yes, especially ama informal settlements.
Yeah.
Yes.
Uzi manje no manager indawo kanjalo.
Yho, buta angeke ngiyize ngisho nje iphutha nje na. Sebenza ngomphakathi challenge. Umphakathi nje ekhona is a challenge. So bese kuba nama different ukusebenza nyanga ecommunity le engisebenzela ekuyindawo engathuthukanga, okuyindawo nje So population is high, it's one room house, it's sometimes tolo kuthi family yonke kutiza. I don't want to lie.
Yo.
Challenge is high because at the time it's not about they breaking the regulation, it's the pain, it's where they sleep. Baya khona kulala kuphela nokuthi ngokuthi and then so the challenge beyinkulu kakhulu kodwa people tried because bayabona ukuthi ene azibakhipheli plus nokuvela bekaphiphile thina and lamasocha ethibekho i-subsquizing izinto you understand.
Yeah, you're correct. Yeah,
so and the fact ukuthi ke bekunaleyo phansi leyo ukuthi nabo to be honest, I guess everyone is scared out there. Noma ngekaze shock ukuthi ngithukile. And then angiyakasho ukuthi ngithukile, for the same time une challenge ukuthi kwamina la osakhona uyisa back the team uyongivalela futhi ethinini ukubuyisela kule nto thi ngingayenzi of which I must have social distancing ngoba la ngihlala khona ngingaphethe.
Yeah,
understand.
Mm.
So it's a
50-50
situation, but people are trying.
Yeah, people are trying, and that's why I'm because the air is very hard to manage. And abantu balapha lelokishi bengulo, which is my kasi. But lapha goal is just business as usual. I'm guessing that's one of the reason why my numbers are high. Which is by a zenze.
Okokuzenzela angeke ngize ngivume or ngiphike engikwaziyo ukuthi njengo-government angeke unforce like kwamampela kwamampela sithatha ama-AK sinikhombe emakhanda sithi nginganezindlini nikhini inyawo.
Yeah.
It's all in our hands.
Yes.
And it's all in our hands at the same time. Those hands ziphilile. People wanna go and hustle money's of hands, you understand?
Yeah.
So you into every
siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenzayo. Siyazi ukuthi i-lockdown nori COVID ifikele wonke umuntu enganakile nje because no government I'm sure they are not sleeping at night thinking ukuthi singenzani kanjani, but we thank you guys ukuthi nenza umsebenzi omuhle. Kambe uthi kuphi ekhaya?
Oh, mina ngintokozela kho eMatari tina eKomoroi eSkotisindolo. Mina ngingumasithole ngumjobo ngumondisi umsokinsimba ibeke ekhanda ngamagwala zombali. So nje ukuthi nje eGoli nje ngaya I just spread my wings. Fortunately I got the job and fortunately ngathola nomendo. So kwafela into pieces into places ngesikhathi esira. Otherwise nje inkaba yami ilapha yena nga endingolo xa sithole sikhabononto yasenda leyo way.
Ngiyakuzwa uhlala uthi uhlala ulalela uhlelo ngithi hathi ngikufake emoyeni ngikubambe ngiyizwa ukuthi ya.
Ayi, ngiyabonga kakhulu ninkosi Oscar ukuthi ngiyajabula. And actually and then ngiyazi mina ngiyazi upgrade ngiyiloyalty fan ye-Lead Rail. Was launched. I even knew the dates which days are need 29 like March.
Yeah.
That means I'm something ngaphamane sama dates. The post was on the 29th.
Yeah.
So I mean I thought it's live. Man it's like how I've not next and then we are contacted umuntu uthi ngivule la kuna next uthi hayi ngeMarch wesi singajahis. And I like ukuthi ngikhuluma ngezinto engizaziyo like ngendawo engizaziyo nangendawo ekuphileyo sabuzinoma mangiyikhaya into engiyenikhulume mangiyizwa mangiyithi ngangibone ngithi hawu this is the place they talk about this is the nto eyenzakalayo yayibona into ezanganalezo iyamina ngihlala ngi-updated ngoba ngila ngoba ezinye izinto angifuna ukuzibona nokuzizwa after but ma ngikhethe nina ngimtshele indaba laselokhali ayi lase.
Okay, I know. Siyabonga kakhulu. Keep ulaleli isteshi nohlelo. Siyabonga ne.
Ngiyabonga kakhulu.
That was your Lead Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the FMcast app to listen to Lead Radio ZN 24/7.